TNS baby,
no cry.
Listen, chosen, listen. Kampalera bikaya kulema wagenda mbara rakuti deo.
Tole zoza tama mwana bwe wampu yanga stresi. Kankunyumize stole ze tuitam. Mviri muzo mkwano ze tuzanya. Mviri mustala babu ya kafiram. Kaneka snema tekana kwa. Wagendo laira, wagendo rana tofu ya singa. Nembi kwa nojo gamba kofu ya singa wachi yonsembia.
Soka nista kufama wega. Tena one be stressinga. Please, tonko ya tombi pinga. Wena funa tanchi tina. Wadawa, wadawa, wesi chetaga. Wadawa mbuza, wadawa, wesi chegomba.
Wadawa exi, wadawa jambona rewe tumira. Wadawa mbuza, wadawa jambona rewe njoga.
Nangunda nyo wakaluba nyo. Wayogera nyo na sirika nyo. Wanumia nyo na kava nyo. Waseka nyo watika nyo.
Kati natuka tupa stress inakoa. Eyo lava batunda upe stress inakoa.
Good enough for now. You know how you may love him. Bakuma maloba in a better love him. Love we gonna tell him that I am Punza. Wadawa, wadawa, wesi chetaga. Wadawa mbuza, wadawa, wesi chegomba.
Wadawa exi, wadawa chakona mewe tumira. Wadawa mbuza, wadawa chakona mewe njoga.
Kankunyumize stole ze tuitam. Mviri muzo mkwano ze tuzanya. Mviri mustala babu ya kafiram. Kaneka snema tekana kwa.
Soka nista kufama wega. Tena one be stressing. Please, toko ya tombi pinga. Wena funa tanchi kulira. Nangunda nyo wakaluba nyo.
Wayogera nyo na sirika nyo.
Wanumia nyo na kava nyo.
Chaku kwana jana kwe.
Nyo, nyo, evi nyo nyo. Wadawa, wadawa, wesi chetaga. Wadawa mbuza, wadawa, wesi chegomba.
Wadawa,